Jobe 24 verse 1. Kungani ukuba uSomandla angazibekeleli izikhathi zokwahlulela abamaziyo babone imihla yakhe na? Verse 2.
Imingcele yasuswa bahlutha imhlambi bayiqabise.
Verse 3. Bamukisa imbongolo yezintandane nenkomo omfelokazi bayithatha ibe isibambiso. Verse 4. Bafuzula abaswelayo endleleni abampofu omhlaba bacasha ndawonye. Verse 5. Ipheka njengezimbongolo ehlane bayaphumela emsebenzini yabo befunisisa ukudla. Ihlane lingukudla kwabo abakunika abantwana babo. Verse 6. Emasimini bavuna ifoliyoji, bakhothoza isivinini somubi.
Verse 7. Ebusuku balala nqunu bengenangubo, bengenanto yokuzisibekela emakhazeni. Verse 8. Bamanzi ngezihlamzo sezintabeni, basingatha idwala bengenasiphephelo. Verse 9. Intandane ihlwithwa ebeleni, nengane yompofu ithathwa ibe isibambiso.
Verse 10. Bahambe nqunu bengenazingubo, bethwele izithungu belambile. Verse 11. Benza amafutha phakathi kwezingange zabahluphi, banyathela izikhamu zewayini kepha bayoma. Verse 12. Begqoshwe emzini abafayo, bayabubula imiphefumulo yabalimeleyo iyakhala. Kepha uNkulunkulu akanaki lokho okubi. Verse 13.
Bakhona abakuhlubukile ukukhanya, abazi indlela yakho, abanamatheli emkhondweni yakho.
Verse 14. Umbulali uvuka ekuseni, abulale umpofu noswelayo, ebusuku njengesela. Verse 15. Iso lesiphingi libheka ukuhlwa ngokuthi, malingangiboni iso, sisithe ubuso baso. Verse 16. Bafohla izindlu sekumnyama, emini bayazivalela, ukukhanya bakwazi. Verse 17.
Ngoba ithunzi lokufa kubo bonke labo linjengokusa, lokhu beyazi ingebhe yethunzi lokufa.
Verse 18. Banejubane ebusweni bamanzi, izabelo zabo ziqalekisiwe emhlabeni, abasayi kuphendukela endleleni yezivini. Verse 19. Ukoma nokushisa kuyaqeda amanzi eqhwa, kanjalo indawo yabafileyo labo abonileyo. Verse 20. Isizalo siyamkhohlwa, izimpethu ziyamsobozela, akasayi kukhunjulwa, ukungalungi kuyaphulwa njengomuthi. Verse 21. Uyayidla inyumba engazaliyo, akenzeli umfelokazi okuhle. Verse 22. Uyadonsa namaqhawe ngamandla akhe. Uyavuka, akakho senethemba lokuphila. Verse 23. UNkulunkulu uyamnika ukuba alondeke, asekelwe, kepha amehlo akhe aphezu kwezindlela zabo. Verse 24. Bayaphakanyiswa, emva kwesikhashana basekho, bayaphela njengabanye bafe, babuna njengezihloko zezikhwebu. Verse 25. Uma kungenjalo, ngubani ongangenza onamanga, awenze iza amazwi ami na? Verse